mbera dadi tata wange ulira ebinyigirizo bulamu bingi nebitumalako esanyu netusekelelwa labayo nebatuyisamu amaaso naye ekinsanyusa omutima bonabona sikwekufa okubonabona sikusaanawo nandibadde nasaanawo kama janzi jewala oyinza okubanga nawe embeera zikunyiganyiga omulimu togulina nkira osuzibwa busuzibwa enjala nekuluma nnyo nga nekikumi tokirina kulira nakusuza ayogera twakoba tukaluubiriza ebyo mukama yabireka bikubeeko bifuuka obujulizi abali baseka bakakase nga balaba olinyamadala okubonabona sikusaanawo nandibadde nasaanawo mukama janzi jewala ebyange byewunyisa kyemba mwebaza oyagabirira batalina yamba ali musaabavu mufufu nasanyusa obulamu bwabwe abakaba abadaga mama yabudabuda abaavu abadde talina suubi nafuna ebigambo bogedde bingi nga botalina fyuca wasiyana emikwano negikuleka negigenda oli mwavu tolinakoubako sirwakuba olina nsobi sirwakubanga wayonona naye omukono gwa mukama leka gukuwanike mu bwengula okubonabona sikusaanawo nandibadde nasaanawo ta mukama janzi jewala ebyange byewunyisa kyemba mwebaza oyagabirira batalina yamba ali musaabavu mufumba nasanyusa obulamu bwabwe tebisoboka kuba byangu nnyo tebisoboka kuba bikalubo bibeeramu ensozi empanvu yembeera mwetutakuliwe abali bavuga obugaali bwa poda
nsooka kuba bikalubo
era be bavulumula zinkapyata
yembeera mwetutambulira
mumeketa mbere ngena mujaja mama
nsooka kuba bikalubo
enkyogenda kulya bulungi
yembeera mwetutambulira
otambuza bigere laba bibunya akafu
nsooka kuba bikalubo
enkyogenda kuba wevuga
yembeera mwetutambulira
sans of light kubadde kupambana
nsooka kuba bikalubo
naye ndi mukama maze nasaasira
yembeera mwetutambulira
yembeera mwetutambulira.